uzuri wa nchi hii. So mashindano tu ya soka, hata utalii utaenjoy. Ngorongoro, Serengeti, Kilimanjaro, juu ya mlima Zanzibar. Sasa tuna big five anymore,
tuna big five anymore.
Nyati, chui, tembo,
nyati, chui, tembo.
Simba, faru, wamo,
simba, faru, wamo.
Kwenye big five anymore,
kwenye big five anymore.
Hakuna matata,
kachori wewe,
shawai kula kachori wewe,
shawai kula mlenda wewe,
shawai kula mlenda wewe,
eti shawai kunywa togwa wewe,
shawai kunywa togwa wewe.
Hakuna matata, Tanzania iko tayari
kwa afu.
Hakuna utata, kila moja yuko tayari
kwa afu.
Unbelievable, unbelievable.